maisha naipanga Mungu, ndiye naijua kesho yangu, hey. Yawe matamu au machungu, nikipata nikikosa na shukuru Mungu. Ndo maana bado sijachoka mikwangaika, ndoto zangu zikazimika, nazidi kuomba Mungu asoshe baraka na neema yake kunifunika. Leo yangu isiwe kama jana, naamini mambo yatabadilika. Unitazame Bwana, kesho yangu ikajae furaha. Unitazame Bwana, kesho yangu ikajae furaha. Mambo yatakuwa shwari. Oh, mambo Mungu anayaweka shwari. Sina mashaka tena, najua mambo yatakuwa shwari. Shwari kabisa, yani shwari. Siku yaja mambo yatakuwa, mambo yatakuwa shwari. Oh, mambo Mungu anayaweka shwari. Sina mashaka tena, najua mambo yatakuwa shwari.